waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
kumanyaal qof oo Australian ah ayaa laga yaabaa in ay qabaan dhiikar. Haddii aynu si kala u dhignana, laga yaabaa in cadaadiska dhiiggoodu sarreeyo iyaga oo aan ogeyn, inkastoo ay suurtagalba tahay in ay soo mareen baadhitaan dhakhtar. Daraasad cusub ayaa muujisay in habka hadda loo cabiro cadaadiska dhiigga ama dhiikarku uu mararka qaarkood noqon karo mid aan sax ahayn. Warbixintan gaaban ayaynu ku eegaynaa. Rick Talbot, ninkan la yiraahdo oo 74 jir ah, intii uu noolaa waxa uu soo maray dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan. Waxa uu mar galay qalliin wadnaha ah oo ah nooca la yiraahdo triple bypass, sidoo kalena stroke ayaa ku soo dhacay mar. Awoogiis waxa uu dhintay isaga oo 59 jir ah, aabbihiina wax caynkaas ah kama weynayn markii uu isnaa ku dhacay wadna istaaggu. Sooyaalka noocaas awgiina Rick mar walba dhig baa u taagnayd.
At 62, he dropped dead with a beer in his hand that was it. And so I thought, I don't want to finish up like my grandfather and my father.
Aabahay wuxuu geeriyooday isagoo oo 26 jir ah oo khamriga beerka la yiraahdo gacanta ku haysta. Waxaan ku tashaday in aanan aniguna jidkii aabahay iyo awoogay marine aan isbaaro, ayuu yiri. Rick Talbot waxa uu si joogta ula socdaa cadaadiska dhiigga maadaama uu hoos harsanayo sooyaalkaas caafimaad qoyskiisa. Laakiin daraasad cusub ayaa sheegaysa in dad badan oo Australian ah cadaadiska dhiiggoodu waa dhiikarka ee uu sarreeyo iyagoo aan daadanayn. Cilmi baaristan oo ay samaysay Baker Heart and Diabetes Institute oo socotay muddo 12 sannadood ah ayaa muujisay in ku dhowaad 5 qofba midkood uu qabo waxa loo yaqaano masked hypertension oo lagu turjumi karo dhiikar hullaaban. Professor Jeff Head oo ka tirsan machadkaas ayaa sheegay inay tani ka dhigan tahay in cudurku qarsoonaan karo.
Their blood pressure is high during their normal daily life, which is what we're measuring. But when they go to the clinic and have it measured, it's relatively normal, or it's under the threshold.
Cadaadiska dhiiggoodu sare ayuu u kacaa inta ay ku jiraan nolol maalmeedkooda caadiga ah, waana tan aanu cabirayno. Laakiin marka ay tagaan rugta caafimaadka oo la cabiro, waxa uu u muuqdaa mid caadiya ama ka hooseeya heerka lagu sheego dhiikar. Taasina 5 qofba ku dhowaad midkood ayay ku dhacdaa, ayuu yiri. Professor Head waxa uu sheegay in caadi ahaan la filayo ama la fisho in 3 qof ee Australian ahba midkood uu qabo dhiikar, laakiinse uu cabirkan 24 saacadoodba mar la qaaday muujiyey in ay tiradu gaadhay 403%. Waxa uu sheegay in qalabka lagu cabiro cadaadiska dhiigga 24 saacadoodba mar uu yahay hab aad uga saxsan kan caadiga ah ee dhakhtarada qoyska ama GP-yada, maadaama uu dhiikarku si toosa ula xidhiiro wadna istaagga iyo stroga. In la ogaado cabirka saxda ahi aad bay muhiim u tahay.
Other risk factors such as having relatives with high blood pressure or having heart attacks early in life, you can have a genetic predisposition. And so depending on
haddii ay qaraabadaadu dhiikar qabaan ama uu wadna istaag hore ugu soo dhacay intii ay da' yaraayeen, aduguna waad ka dhaxli kartaa. Marka haddii aad durba sooyaalka leedahay oo uu haddana dhiikarkuna kuu raaco, halista aad stroke ugu jirtaa aad bay u sarreysaa, ayuu yiri. Nasiib xumo, cabirkan 24 saacadaha ahi qiimigiisu waa $120, Medicare-na ma ay bixiyaan. Taas ayaa dad badan ka hor istaagta.
Overwhelmingly, the barrier to using this technique is the cost to the patient. There are so many people who are struggling to find
caqabada ugu weyn ee farsamadan loo adeegsan waayey waa qiimaha bukaanku ku baxaya. Dad badan oo aan heli karin lacagtaas baaritaanka ayaa jira, waxayna ahayd inay dowladdu ka qayb qaadato kharashka, ayuu yiri. Professor Head iyo dhakhaatiir kale ayaa codsaday in baaritaankan loo ansixiyo Medicare si loogu raqiisiyo bukaanka. Waxayse qaadan doontaa waaba haddii la ansixiye ugu yaraan 12 bilood. Rick Talbot waa ninkii 74 jirka ahaa ee waxa uu soo jeedinayaa in qof walba la baaro ama uu isbaaro waaba intaas oo buu yiri ay noloshiisa badbaadisay.
It tells you the information that you need. And so information is life-giving, and if you don't do it, well then you're a fool.
Baaritaanku wuxuu ku siinayaa xog aad ku tirato, xogtuna waa lagu noolaan karaa haddii si aad isbaari weydo, doqon baa tahay, ayuu ku soo gabagabeeyey. Warbixintan waxaa soo diyaarisay Gloria Clachi oo ka tirsan SBS. Intaasina ku dhamtahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.